angegu telegimi ukuthanda wena oh ukuthanda wena simakade ngikhumbule ketsemane ngepho ngikhumbuli ketsemane khumbule ketsemane konge ngepe ngela angege angege Kumbule ketsemane, ongekhole ketsemane, kumbule ketsemane, ongekhole. Kumbule ketsemane, kumbule ketsemane, kumbule ketsemane, mane, unge kufi. Ngikhumbula ketsemane, 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 ongekho, ongikhumbuli ketsemane mina, khumbuli ketsemane, khumbuli ketsemane, khumbuli ketsemane, khumbuli ketsemane. Ah, thank you, Jesus. Ngikhumbule ketsemane, lapho izono zami zasala khona, lapho izono zami zathethelelwa khona. Hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. Angeke kuphele ngimina. Angeke. Ah, thank you, Jesus. Ngihlukanisa nawe wena Jesu, umsebenzi ongaka owawenza enqabuleso. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, ongikhumbula ketsemane, ongikhumbula, ngikhumbula. Come on.